se konkanga omusayi gwechanga bandi kulaba nene mwana nenkuluzinga basanyo kenga nchivamu tsoba kiriza kwata mugalo boba manyi nokulwamu gaba feringo bugonvu bwabugalo bo omanyi siri faini kumisinga mufaini together we combine tuberenga straight line superwoman
Katunda kachivere, mulavu ngoitira mwenyozi kakanyo mutima.